it, boy.
I am a Isha, I am so in Doya, don't you cause I'm in
Miss Minamba Sela Media.
I am a Isha, I am so in Doya, don't you lay a me. I am a Isha, I am so in Doya, don't you cause I'm in. I am a Isha, I am so in Doya, don't you lay a me.
Chago.
We see my papa, mama, ya. When do you lay a me? Yapo, my shall require tapo, mama, eh? Uli for Simon, now, nire. Where would he say, ma? Where could I own it? Sasare, mana, ona, kione, ya, mama, dunirani. Where could I want to uli? Now, a buyer. What's on the penda, mimi, mama, eh? Wawe shima yako mama, sina cha kukulipa mama, na kushukuru sana mama, umenilea vyema mama eh. Haya maisha ya uswahili ni ndo yalo nikuzamie.
Maisha ya uswahili ni ndo yalo nikuzamie.
Haya maisha ya uswahili ni ndo yalo nilea mie.
Maisha ya uswahili ni ndo yalo nilea mie.
Haya maisha ya uswahili ni ndo yalo nikuzamie.
Maisha ya uswahili ni ndo yalo nikuzamie.
Haya maisha ya uswahili ni ndo yalo nilea mie.
Maisha ya uswahili ni ndo yalo nilea mie.
Supplier Baba
Fetty. Ah, oh mama, we mama, mama. Ore ne kuza kwa gaza bumi mwanao. Tena ne kuwe niwe na adabu. Atacha mtu mama nisikitamani. Mama, we mama, mama. Nikikana kuwaza mi mwanao. Yani tangu meondoka. Mama, hakuna msana. Yote tisana kumbea kwa mora mama. Hakuna zema haripe mama. Yote tisana kumbea kwa mora mama. Hakuna zema haripe mama. Mimwanao, nakukumbuka sana mama. Mimwanao, nimekumbuka sana mama. Mimwanao, nakukumbuka sana mama. Ni mwanao, nimekumisi sana mama.
Watoto fiku nai, bagala mgeni naniwe. Fasili boda boda, KDB mwanangu, blaza finewe.